Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
A jarotu Traore to ɓoggi jalliga fanu haala Mamadou Sama Sekou jam ñalli sakarba heeɗiɓe. Bankiji ɗi mbene ko nande muɗum puɗɗiti golle beeta ko o e leydi Bamako ɗo e kedde leydi ndi jamare hunde anni yesso gollirɗo e gagne mbene gisengaji Allah ɓamde kalisi landinde Idi Layya. Ñalloma hertanago ndennago ñamduji mbene yambinama ñande jeɗɗi juin le Mali ɗo dunke en ñamduji darde yimɓe le teddinde sariyaji nguure. Bangal figol gol on ben coupe du monde 2026 leydi leyɗe Mali e Madagascar mbaso ndir kikiɗa ko kowal e kowal jagoɓulen ɓe goni naɓarre guɓal ngal ɗi gooni sembe kabaruji amen hannde kikiɗe talatare sappo e goho juin 2024 ɓisumde sakiraɓe. Beten talatare nde banque ngaji ɗi fof kewi yimɓe caggal ko timmi multere golle balɗe tati nde waɗi sinabef ɗum na holita jama o na heppi noon sanne mben saabi kasidine kalisi e ɓadade Idi Layya ndi no mben le banqueji ɗi kewiri noon ɗum yesso guise ngaji ɗi jama o heewi ardiɓe ɗe mi ardiɓe gollirɗe holdi holti wiide dabareji piyama yalla huntude hajuji jama o Juliette Koulibaly darno toon koyeɗe wonko heɓani kedde festanko Oumar Waygallo e Ousseyni Cissé.
Beta ko dami banque ɗi ana kewi pep yimɓele natoɓe soɓanta kalisiji muɗen ni jooɓe leɗoɓe noddirta guisengaji ɗi woɓɓe du garoɓe dartude ñamale kañum ko nandi e muɗum.
Mi wawi biltude haajam ka hoju haajam ana heewi ɗo guila 8 heures joom fuu mbawmi wonde ɗum e gonga gonga o ɓillodiral ana ɗo ana tiiɗi mbawa yaltinde kalisi ma guila beete gonmin ɗo fa joni mi heɓay kalisiam taf tiiɗalla réseau ka wala ɗo ɗum saabi yimɓe kewɓe gonɗo yimɓe gaari fa heewi yimɓe kewɓe gaari.
Mouhamed Seyba Sako goto e kumniɗo kabaru kiliyangaɓe jottotoɓe le oɗo banque momin jeeyi e muɗum o holliti ɗati ɗi fuu jaltinama ley hen o wifestama ɓe gollan fa heureuji ɗi ƴaɓɓo
ley gollirdeji amin ɗi min gaɗi dabareji salla garoɓe ɓe fuu ana belto garɗo ley nokkuji amin ɗi hannden fuu biltoto fey so min keddoto ɗo fa 20 heures min gaɗan ɗum lanɗe fa heewi gaɗama min gaɗan fuu ko woni e bawle amin salla miɗon keɓa notade ɗe lande fadde aljumare nde salla garoɓe ɗo amin ɗo ana heɓa weltade julde nde.
Ko waɗi so yimɓele ɓe ana kewi toon homo fan wonde dartude buuɗi muɗum no hani waɗirde julde layye nde ko anni wadde altinere warorde sappo jeɗɗi lewru juin
sacrament tutaklay wawdu kabaro mbongam bema am facebook an x ɗum twitter kiɗɗo o Idi Layya ndi woɗɗa hankkasen mben fawde banggal muɗum woni le lumo Bamako lummo ngo yimɓele mben anni waɗa yaworaji goɗo foof hasindini jonno kamɓe cotoɓe holti wiide kulintereji ina kewi coggu tawene julaɓe holti wiide wona fewi mben jamare nde tanni koyɗe ndenno ɓeɗo ko foof ne jogui no metta sanne e mbe alhaali keeɓe leydi ndi wakkati joni o Ousmane Ñaali Bouly darnuto koyɗe wonko heɓani keɗa fesango kanko Sita Sylvie.
On keɓɓi faama meɗen tawa wattu joni o ley lumo mango Bamako ɗo soodoɓe doggata yaade ley o wakkati yimɓe hewɓe ƴurata ley deyandeji capital ngal e ley kedde leydi meɗen ndi warde sodde kulle kasindini dow kabaru julde Layya yogaɓe maɓɓe kolti metti muɓɓen e tiɗalla jaguji ɗi.
Mimin garɗo cuude kardo cukalel ɗon ngami tawi kullel cuug ana tiiɗi sanne hikka ɓuuro rawnen min waɗo soodde kulleji julle mi yii kulle kewɗe ɗi muuyimi ga mi wona kalsi sukaɓe ana hasindini e kardo leydi ndine julle ga kulle ɗe fof ana tiɗɗe sagoroy ɗi minen to amen gam mahina hunde fof wawa soodede kulle ɗe fof ana tiiɗi yaa fiitonde yaafa si coggu fuu a nanande luumo amen ngo
tawene teyfotoɓɓe min kawri kolliti wiide cogguji ɗi ana jaafi ka noon ɓe kolliti kamɓe ɗo metti maɓɓe e raf heɓugol soodoɓe ko saabi mbini ɗum e wi maɓɓe yo saabe tiɗala gonɗo ley leydi meɗen ndi.
Min paɗa cottanmi luumo wala hikka hono no lownanno jama ana wara ga coggu wala ɓe fuuɓen wiya e wona kalsi mi kadle ño'aɗo cottami hono vaccine e nannan muɗum kile ana wara seeɗa seeɗan min boutique ɗan ana heewi pep ga fe goto wala luumo murtere golle banggui ɗiɗ ɓurtinde kabaru o kasin rownen honono joni ni luumo fof ana heewi jama cuggu ana wonde waɗede ga hikka fe hunde wala
meccintinde wiide julde Layya ana hani wadde sappo jeɗɗi lewru juin ndu e wi kanankoɓe banggal dina farde ɗum baba galle en ana gondi e wadde e bawɗe muɓɓen fuu yalla ana darano wadde ko koreji muɓɓen kasindini.
Ñalloma hertanago ndenago ñamduji yamminama ñande jeɗɗi juin ndenno Sicily o woni gati mben jondoroɗen ko sartaka ɗo Sicily o e wi docteur Djibrila Ousmane Haydara dunke kabaru guurata gollirde monde cellal leydi ndi holti holtinde teddingol ko hani waɗede banggal men sarti ñamduji ɗi ndenno yalla ne ɓeydor faamu keɗɗen ko hanni Mariame Koulibaly ɗo fastango Ousmane Ñaali Bouly.
le mali mama selman
mali ana wonde hawrude e batu gondude wadde do bembe ande de gal leede kewde le fongol kawri e modon fawo hunjani hore gal kawrital do imadara cediawo do mali e leede didi godde garata hollitinde nafangaaji e tidallaaji godude bangal ngure e tidallaaji ana pawi do daranade kabaru ndena gungure e cellal bibbe adama en ko fawi do kabaru nyamduuji be himbe nyaamata yoroji e ledde e dabaaji kina ndenaagu hebe bangal cellal yalla jamaare de ana hebe cellal ndenaagu bendu darane don yo imadar arande jokana ko mobe leydi meden di
sabi nyamande de edem won e mabbe ben tan wiide soma jappo kuram mun tacama kenyen denno ka non kambe ardibe be hulti wiide ben client o ben waltan haklaaji mudden sabe dabreji piyama yala golleji dina jukito no handiri abdul karim koni woni kum ndido ko baruji nedo gollire soma jappo kedo ko hanni alisise do faston kanko aliyo.
Il convient de confirmer qui est le
Gonga gollir di kumani di yantude nyamandeji le fait de EDM yotikemi et tachi kuram le gollir di yogaji nukule amende gollir gal mawdo somajep fayato nukule to ndiamiji di mu interto ka kuram ana hiddile mudum faham to ka be memay ndiam ana le rubine ngaji amendi heddoto le hendu dido gollir di di do ni somajep kan EDM lamu leji ni jeedi joda hala ana wundi hakkune mabbe du yalla facturing ngaji di njoba kadi ana hebe yobede mi nardam faham client amembe waltina hakkilaji mum
demando au client de ne pas s'inquiéter
bangal men figul ga ballon woni eliminatoire coupe du monde 2026 le di mali ndi kanye madagascar ben basso ndiri ki da ko den ko wal ecole den no tiag fay ko joueur goto mal eta ben nuku madagascar yaltina ma wotu minta sapo e jagom dun nafali fe kambe sukabe eric sekuchel den no woni de jagabulen jabgul mudun be tidude sabi le di mali ndi woni ben no urdi tiagal gana madagascar e comor
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotre meden dusi semen handa na yuddu kabur men dewgal ko buri hewde le mali do men bam rewbe hewbe ben buri hewde dina rewbe goto cinibe jaati wiide ben jabota ko debbo goto jonno ko buri hewde ta xam wiide be do hultibe wiide ha dan debbo goto be ngoni ben tewtobe jaati bamdu rewbe gobbe den no yela be do famdu telaji di be do jogi kanyi telaji goddi le kaba bamundirbe keddon ko hebanen fantashek sonogo e do stango alcisse e ousmane omar baykalo
worbe hewbe kurtinobe holitam wiide fuddorde kanyu enka e debbo goto haadata duubi seeda ciagal mudum be jaltitan him fatu do woni inde mum ndoki suka debbo goto mo yida inde mudum haale ana haltana men tariki hakkune mudum e gorko bamudo dum kolitido mo wiide inano habbantamone bamata debbo goddo so beeda dum mako gorko o ka ya habbani debbo goddo tawede wiide o holiti o jabanay dum
annon kiyete mun
gorko goto bino do nawlirta kanyu wodi so halni wi halni gendun nawlirawo kasen o widde bo jabinimo wakkande mun dartuno famu o makamde kiddimi heddemi di filo filo mo wala fuko matumi sino ko mi debbo goto
yalla neddo ana way bande rewbe hewbe ciagal so holiti wiide debbo goto tam hatta na dunki andan do kabaruji bili de sariyaji do ni kanko abubakar mamadu gitey ka holiti wiide wom lawi kandi jokkede so anjido wadde dum o wi neddo fu mo jokkay dido sariyaji jukkoje nawde ana way bamen so ton gedo mudum
o condition de modification
so bido nawlirta wari fa nawlira so ni hakkilay sawro seriyan way fiide dum so ndudo sawro yani e mudum kaso mudan way fuddo lebbi jago fa yotto duubi tati jukkoje de don bama uina dide temet nay fa yotto million gote ujinaji nay
bande rewbe hewbe nadu hadde debbo goto hakkilaji jamande ka ana fecci sanne bangal landungul homo fu wonko haltata edo sababuji ko yopata dum wadde dum kedo dem yoga e mabbe bamako mopti tombok tukan e kayi
monsieur kelenda goto fu famu dum e kanyo goddo mudum bangal hakkilo kamba dum min kam subike amdo debbo goto sabo debbo fu hedrode kanyum ton e goru min kam subike goram amarobe hewbe sabo dum latto sababu wasa fujude ni haadi e debbo goto a jutata balde andon haadude
debbo goto ene sababu bandiraɓe amen rewɓe hewɓe ana jukki fijoji e ko nande muɗum
lewi kanko Boubacar Boukoum dunki andanɗo kabaruji ɓiliɗe neɗɗaku le leydi amen di haɓɓande debbo goto kaen heddidade e muɗum kañum tan yo hunde tiɗne sanne ne leydi amen di lewi makko ɗum yadata feewi e attabiyaji amen
la monogamie la plupart du temps
so neɗɗo sela wiide nawlirta so ɓooyi tan matan ɗeɗo caɗele saabi de wakkatiji a tawan no wattu wardata e maɗono wajibe sina nawlira le dina alislama ko woni le leydi ndi ko du an hokka joomu yamiroore ɓamarewɓe elfaɓe jottoyo nayon ɗum ne sa ƴeewi nawlirgol yo fina tawa
meɗen
lewi sariyawol kumaniɗo neɗɗo galle le leydi amen di so gorko siyini haɓɓanta debbo goɗɗo caggal mo warta fa haɓɓana o wawa feyi haɓɓande goɗɗo kasen so wonani o borti dewgal arandewal ngal
min nani min paami Aly Cissé Oumar Wégalo on jarama sa kam mbawiɗo okkatten kabaruji hannde mbiyen mistondaba Sadu Funtade Bangal wiyamo 37 321 on jowdi application so jotomo jo bangal Play Store o sari yewto meɗen magasine yewtere meɗen magasine rewɓe hannde ana yowdu telaji jogui rewɓe yobyaɓe ɓen leydi men ndi yalani ɓeydoro faamu keɗɗanna ko heɓani en chef kanko Fatta Cheikh Sanawo de Festango Ousmane Ñaly Wouly Aly Cissé yo en kiire jaam
bafili kami sogo yo surba debbo jobiyajo momin kawri ley nokku association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme o surba debbo mbaro duuɓi nogay jango jande dow dowre holiti ene wiide seedi e gorgo mo yiɗno sanne saabe jobiya ko muɗon
miɗe wondino e gorko goto ana heɓa hitande ñalawma o ɓami anniya sabbude kam jaati o naɓi kam fa o holle kam saraɓe makko jende jami yiidoyde e saraɓe makko mettama sanne saabu kolti wiide kamɓe ka ɓe jiiɗa debbo jobiyaɗo hakkude
maɓɓe
modibo so kañum joom suudu muɗon yo kaabo debbo jobiyajo kanko du o holti wiide yafanaymo famminde sakiraɓe makko saabu heɗon de o suɓi o e wi modibo muñal makko tinnare makko latinimo sababu fa on lato joom suudu makko
mi ɓattike mawna am mi haltani ɗum ko annimi wadde o wi kam o haltina e abba amen kabaru majjum haala ka newaki feyi hakkude maɓe o wi kam o yiɗa feyi kanko ka debbo jobijo mi hollitiɓe min ka so wona oɗo suka debbo fayi goto mi haɓɓanta min ka ko ɗum ɓoyoye seeɗa ko ɓe dokki kam lawol mi
haɓɓana
ko saabi de yimɓe ana paɗɗita caggal jobiyaɓe ley leydi meɗen ndi jogaɓe tendini wiide eɗum fayi dow hakkillaji yimɓe ɗi jogui illa arande woɓɓe du kolti wiide ɗum wala hakkille mumɓen kasen wattu joni o yimɓe woɓɓe kasen kolti wiide ɗi hakkillaji ana kani haɓede
arande yimɓe yiɗano feyi haɓɓande rewɓe jobiɓe saabi le wimaɓe so debbo jobijo naati le galle ma a bada le on ɗo galle ka kananke finatale muɗum yimɓe ana hani ko fammine bangal muɗum yallaɓe keɓa yuppude ɗiɗo hakkillaji so min wiyata ka haɓɓande debbo jobijo torda fu wala hen min ka miɗe landini haɓɓande debbo
jobijo
yimɓe mali paɗɗitata caggal yimɓe jobiyaɓe woni ko holtiwide andiɗo kabaru neɗɗako Boubacar Boukoum e wi makko ley nokkuji ɓe mburi ɗe woni hawrantaɓe
min jalti jonka e hakkillaji fayetto golleji yimɓe waɗanno arande ɗi jobiɓe ko hewi e mumen fu galleji to wolni le muɗum to wala bawɗe sanne ɗum saabi so ɓe jiya ɗiɗo tiɗɗalaji fuu wajibi kena tewtanaɓe nebameji ko ɓe gujoto leɗɗe ɗe ɓe gatteta e guite maɓɓe wona kamari yimɓe yiɗaɓe koy haybude ɓe ni woni ko newaki min galale leydi mo yimɓe takkata bangue jobiɓe
dunken ande bangal cellal dokki taƴiral wiide wala fuu ko sendi debbo jobiyajo e rewɓe heddiɓe ka noon eɓe kasindini maranede muñal
wala ko sendi debbo jobijo kañe rewɓele heddiɓe ga debbo jobijo haybude ɗum fa wurda no moƴƴiri ana tiiɗi sanne so a haɓɓani debbo jobijo a jaaɓi wadde ko hani waɗede fuu yalla omi heɓa wurdude no woɗiri wala fuu ko sendimo e rewɓele heddiɓe gorko e debbo fuu kena tawa jobiɓe so suka mumen laato jobijo
gorko jobbokum ɓeydi wiide ɓe yimɓe ɓe kewa sanne le leydi meɗen ndi ana kani wattanede hakkillo yalla kamɓe du e mbawana koye maɓɓe